from music
yeah.
at exclusivetunes.com.
Don't stop, just keep on pushing. Keep on pushing.
Kabla kubonga wote tulilia nga. Kabla kusonga si wote tulitamba. Ndive livo toka chini ndo kupao. Sishangeo kijikwando jinsi ya kukoma. Every day is a new day. Haijalishi kama jana ulidelay. Leo koma focus macho kwenye pei. Hata kama na kudai na werusa kujidai. Haya maisha kuna kupata kukosa. Bajaji verosa, wahutu watosa. Kwenye maisha kuna vitu vya kususa. Kama waki kutosa, kuna moyo kuchosha. Wanaume, ujombiwa mateso. Lazima upambane ata mama kwa lihasu. So, ni akili plus maso. Lazima upambane usiwe kesho kichekesho.
I say keep on pushing. Baby girl, don't stop, keep pushing. Yeah, yeah. Keep on pushing.
My brother, huh? Please don't bother. Heshimu sana wanaitwaga masingo mara. Wamefanya ni mengi ya kushangaza. Japo masingo father wapo bado na waza. Cha msingi hakuna kata tamaa. Labda kata mitama wanozusha mabala.
That's right.
Bra zipo ila kwanza chapao. Naweza kuchelewa muni usilale na njaa.
Nope.
Haijalishi kwani what is the time. Mungu ni mwema kwetu all over time. Unafahamu kama maisha ni game.
Sure.
Kitofauti cheza usiwe the same. Koma upate kilicho chako. Ambacho sicho cheza mbali geuza macho. Faham mita, elewa kod kila chocho. Endelea fanya yako no kificho.
That's right. I say keep on pushing.
What?
Another new day.
Tukakubaliana kwamba maendeleo hayana budi yawe yana uhusiano na maisha ya watu. Hayana budi uyapime yamefanya nini kwa watu. Ei, zile pesa hamkuzipata kwa kunyonya watu. Kwa hiyo lazima iwe ni maisha ya uchumi kweli, maisha ya economics, lakini ni maisha yote kabisa.